kallage fatajistan radio sagale america sagantafan oromoti President Donald Trump halilla olantuma worra adi kanne Charlottesville Virginia keset United Zarait worra mirgale lisan tokkom sajedun gege samen rawotame fudatama dabsisu dabusanitin garele siyasa gutuma United States bra qeqa haman ragayjira halillansun lubuna magalafate jira gabas Richard Greenif Marcus Harton Ergan President Chicken Halasu Kanesa, Jibinsa, Kanenia Dadak Abangiduti, Wadi Ops Abamu, Balade Fetu Button, Yadisani Kunkan Agami, Sambatadar Konkulatan, Hiri Totamormi, Baanit Ofamutan, Kanumrin Wagas of Domilama, Jiratu Charlottesville, Heather Hare Galafate, Kanimbrok Sagan Madese, Saatili Hangatokuboda.
We condemn in the strongest possible terms. This egregious display of hatred, bigotry.
Hala sukanesa kanjibisa mullisu. Wali obsut abufi. O karabifa dan rawatamikana. Jechechmat ambalanifanna.
Hata umale Trump gare fint aleji kanen mormi sambatadar bik indesan. Kan reddu sani. De girtota. Sani seasa. Mul inepti saptik ale sanyibra. Jujotaf dubartota gadantumman ilalan. Kan lati ambalanifanne. Itana President Mike Pence ennadil batakaleisa Columbia da watanit Trumpif logundu batan. Pence akkajat anitti sabahi malen kanneen hokkara kana kakasan ratutun tani presidentitik ek urrati fulle fatan jechudan kanaf immisa kanilalat walin kallatin walqafsisuk amnajadan. Kanneen haleilla ra watamien mitan irrage dil batakaleisa Charlottesville Virginia kesatti sirni dungo qafsisuk geggefame kabajan yada tamaniru.
A tribute to a woman who actually now is a mother.
I am a mother. Hokkarri sanbata darbe ituun gayin dura jumaata halkan warreen olaantumma warra adiif falman xomboora qabatanii keellaa University Virginia keessa hiriiranii siida jeneraala warreen olaantumma adiif leellisanii kan Robert E. Lee'tti marsanii turan. Magaalaan Charlottesville baatii eblaa keessa ture siidaan sun akka achii kaafamu ka murteesse. Magaalaaleen United States hedduun yaadannoo olaantumma adii akkasii mormariiru. Erga sana qabe Charlottesville mormi warreen olaantumma adii faarsaniif qiyyaafata taatee turte. Republican tichi Senator Orrin Hatch erga Twitterii irratti maxxansaniin akka jedhanitti hojii hammanaa kana adda baafne maqaa dhahuu qabna. Obboleessi koo dirree waraanaatti kan wareegameef yaada Hitleriif utuu qabsaa'u mitii jedhan. Kan Trumpiif amanamoo ta'aniif yeroo gabaabaaf White Houseiif hojjetan Anthony Scaramucci illee presidentichi ergaa cimaa dabarsuu qabu.
And I think he needed to be much harsher as it related to the white supremacist and the nature of that.
Kanachala jechachima dubbachu kabajeeyada sababansa ulantuma waradit ilatawankabu.
White House Deputy President Trump ifsa dilbata basan ratikennan deggerun farsejra presidentichi hokkara bifa kaminu jibbinsa balalifataniru. Kunimmo dhugumatti olaantumma warra adii garee KKK jedhamuuf garee naazii Jarmanii waliin wal fakkaatu kan niyoonaazii jedhamuuf gareelee finxaaleeyyii mara of keessaa qabaa jedha ibsi White House kun. Kanneen biroon bulchiinsa Pirezidaant Trump keessa jiranillee jecha ciccimaa dubbataniiru. Gorsaan naga eegumsa biyyoolessaa Trump Jeneraal HR McMaster akka jedhanitti yoomuu taanaan uummata irratti haleellaa raawwachuuf dubbii tuqachuun shoro keessummaadha jedhan. Namni jamaa hiriira mormiif wal ga'itti konkolaataa oofe yakka ajjechaan kan himatame innaa ta'u ministiriin haqa ammoo qorannaan mirga namaa akka geggeeffamu ajajee jira.